Coming up next, we got something from, I think, an underrated new CD from the Prince Jive Jonolo. And his name of the CD is Masanga Makoko. And we're going to hear a cut off of this one called Danny Dende.
Mama. Ah, mama. Danny Dende, Real de Madrid. Yo como mamá le cambió selling al 23 décembre de Tikibiso. Batikanga ne sanga nampasi. Nene yo que la ama wa. Ayambanga na mosika. Nayo kanga la kopelela. Aya koswanga e, patikanga ne sanga nampasiki, nanyalo bele langa, nadani dende. Ndeke kumba sango kuna lamboka, loba nadani dende, ngawa moete, atina helikoptere.
Ibrahim Chaku, Tetekia Kutila, Akatia England.
Koshiniwa Japanesa.
Bongo, bongo.
to give a shout out to a couple of listeners, to Chris listening in Texas, who called in. I want to thank you for your call, Chris, and also to Devine listening in Montreal. Welcome to Ambiance Congo. Hope you'll listen often and tell your friends. That last cut was Joe Nolo from his new CD, which is called Masanga Makoko. We heard the song called Danny Dende. Before that, we heard the song Mafil from Orchestra Quartier Latin de Quartier Koffi Olomide from the CD Pas de Faux Pas on the Glenn Music label. Nice classic cut from Koffi Olomide. Let's hear something now from Bozy Boziana, the Anti-Shock. Hear the title cut from his album called Les Refoulés de Schengen.
Sadi chofu mwento nanga, botuna koma. Sarajevo, papa, Botuna, tu se baba, oh, mwana moka, Oto toyaka, oto ya makambo, oto ya bafasa, ibele, Tosi mbana makasi, mondele abandiko yeba, ozala rifule, ezama bete. Jibé, Makou, Bana T-Shock, Bana T-Shock, Bana Volela, Ah, la Brigine.
Égalité Ike Leve, ma riche épaille, ma bolapé épaille, ah mawa, Paul Bokalaka, Serge Kaye, Yevengadje, Vienanga Marai Marai, Yoka Petina Yo Alino Star.
Mokiliangona yana kuta makambo, Mokiliangona yana mona makambo, papa sipe makambo sena kombo nangai. Papa si fait ma cambo se nanzoto nanga. Lelo na tuni, soki pepe boti nanga, ba defandi. Libo so yambota mananga ba futate, yango na nyokwa ma.
Papa nanga Rosiana, mama nanga Jackie, o ezali mosala nzamba kine langa.
Mokili yango na yana kuta ma cambo, mokili yango na yana mona ma cambo. Papa soupe ma cambo se na tombo nanga Papa soupe ma cambo se na tombo nanga Lelo na tuni, soki pepe boti nanga Bote fanyomu, libo so ya mbota mananga Bosu kete, yango na nyoko ma
Asha Movoto, Achevek Lobobo, André Kibindwa, Modogo Jean-Franco Ferre
No samba mobola, e pai entende. No samba mobola, se colela papasi. Papasi na ye, e bongwa na esengo. No samba nangai, e pai entende.
Ile kidumu, Aisha Tutala.
No samba mobola, e pai entende. No samba mobola, se colela papasi. Papasi na ye, e bongwa na esengo. Osambo nangai, epai anzame
Dilu mamwa nabute, luibwebwe Adilo ndole, oyo suka na presse
Mingi badondwa mosolone ya papa Mingi bazuwa makasi na mosala Mingi bazuwa babuka kesi ya leta Mingi marenya bolanda temo yeke
Osambo mabola, epai anzame Osambo mabola, se kolela papasi, papasi na
Musa Kansai.
Losama Mobola, Epai Nzambe. Losama Mobola, Sekolela Mapasi. Mapasi na ye, Ebomwa na Esemo. Losama Nangali, Epai Nzambe.
Obi Pembele,
Yo, 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 yo.
Fai Sala,
Yo, 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 yo.
Major Bisadidi,
Yo, 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 yo.
Alino Alelie,
Yo, yo, yo.
Jean-Jacques Sikou, Marie Moulouba, Arsion Zakoto, Alino Alelie, La Vinanga Yama Kambukama, La Vinanga Yama Kambutuku, Bomo Yamoto Cinema. Sera domazi kuna parie Nyengeto neoza wapie Rigo makengo tikinga boye Balobie paka isi e hindi Mwana mwana benda mwana Balobie benda mokoto benda mbati Eba mwana mokolo mokoto e benda kangote Mama o Pichumbi e banga Yawe papa Oza wapie Yawe nanga Sunga kabana, atandele, ale alino akoswa, atandele, ema divova akolonga, atandele, dublo dibala tokoswa, atandele, patiku muzu oza wapie, atandele, atandele mama. Cheri wombo, pepe serote, bichu bengo, tangwe koki. Keita, Marianne Keita, Jujun Joni, Guy Marenza, Fanfan de Molo, Nes Kungia, Papa Narayan Napande, Rita Bonina, et Kima Iolo, Petinanga Sassone, Sonne la Bissou.
That cut was from Alain Alino Star from his CD called Droid de Soul. Came out in 2010. The song called Losambo Yambola Mobola. Before that, Bozi Bozian Le Antichoc. Title cut from the album Les Refoulés de Schengen here on Ambiance Congo. Art 180 is young people turning lives and communities around through art. Based in Richmond, Art 180 creates and provides art-related programs to young people in challenging circumstances, encouraging personal and community change through self-expression. Since 1998, the nonprofit group has worked with youth in the Richmond area to create art that explains and illustrates their feelings, thoughts, and experiences. To learn more or hear about upcoming events, go to www.art180.org. Just had a request from Ronald. He wanted to hear the, you know, our theme song we play here on this program, the Seben from the song Doris Iloko from King Kester Emenea and the Victoria Leis and Dream Team Dream Band. He wanted to hear the whole thing. It's been about 5 years since I played the whole thing, since anybody requested that. Great request, Ronald. Here it comes right now. It'll sound great after that last song, by the way. Here it is. Doris Iloko from King Kester Emenea from the CD Pas de Contact.
Oh, petit nanga des affaires mi kui. Eh, so que mon ici makanda. Edika chama. Kakeka bamba. Le pape sans zita. Eh, ce n'est pas n'importe qui quoi.
Il a pour papa, y a pas pour consoler. Voilà maman, balingi, pa mon elanga. Kakampona lo baka tezembeo. Pour ma fiji moke. Papa ya Pamela, moninga ya balampo, yo komona moke na marina zodo, tina lini papa balinga na yoto zelate, odori moninga ya banapo na kito kompe na filosofie,
moninga sentia kapesa ba fosete. Eric Sassala, Sami Nombasi, Tentino Ebada, Dafe Ojoki,
Moto Mokote na Mokili, Aya Bijour ya Mornaye, Moto Mokote na Mokili, Aya Bijour ya Mornaye, Tozo Botama ko vivre après la vie, c'est la mort, Ata Mama Botanga ebite. No color you wanna know.
Ezama de mama Joyce Chimango.
Bokanini baki makaliwa na kimisa famina ngai Kona kozanga moto oyo azakatia libota na ngai
Pasi kozanga mama polineto limaka
Dodo wechi
Pasi kozanga mama kimojo kie liwae
Beze mande balondo
Ba chercheur scientifique Basala kisi ya kobiki sabokono Kasi ya kobiki saliwa, bako kate. Wana sekele anzambe, Jehovah, El Shaddai, Shiloh, Elohim. Mama Karol Samba.
Adye, mama Polina kibabato.
Adolfe ya Tezila, Yannick Mbedo.
Mokolo ya liwa ya mama. Kala kina mo kolo aliwaye bana quartier balela ki mo kolo aliwaye Serge Michel azala ki kolela mo kolo aliwaye Magali balela ki mo kolo aliwaye Fatuma Futa azala ki kolela mo kolo aliwaye Eric Mba balela ki
Richard Kabala Guillaume Nasaki Bobo Kakiese Mwana Mayele Denis Dibambongo Germain Kimbeni
Soki Ponambongo Deba Rwana Barene Baku Fakate Soki Ponambongo Deba millionnaire et Baku Fakate
Jean-Jacques Mandi
Oh, Liwaye Soki Pona Koyemba Luambo Makia Dimbera Kufate Pepe Kalende Akendate Madilu Systeme Mbera Kufate Oh, Tekabolo Se Mbera Kufate Oh, Liwaye
Jamaïque Louveni
Mama Polina Kimojo Kie
Didier Phénomène
Soki Pona Bote Elvis Presley Mela Koufate Benoît Maya pour Marie Boutou Kondolo Mavo Marie Maria Betty Masikini Pongolo Vera Pidion Koui Oh Liwaye
Junior Mangui
Et Pongolo Waye
Adieu Papa Faustin Yadoudila
Patina Anno
Esther Kiaku
Liwa Oza Papa Jean Ojo Kiakenae
Serge Zola na Orléans
Liwa Okenda na maître tiwara ba ya kuza balela oh liwaye
ma justine ma ttc
ma vina
babuane
aliwa tango tobota maka ezalaka na mokano ya nzambe
wangi yo milambo
tango peto zo vivre ezaka ka volonté na ye. C'est comme ça la vie. Adieu Coco, Albertine et Tilo,
Francis roi de
Gaulle. Adieu Coco, Albertine et Kelly. Nga tombola kamo sapite. Pona ebi un jour, nga pena koleka. Zuzi Kazei Moko, Papa Jean Ojuki.
Adieu.
C'est Marc et Tabou.
Bakoyo bakufa. Biso totika la toleka bango na ninye. Liwa ezali pona moto nyoso. Ainsi va la vie.
Parfait Zola.
Liwa yo kaka mawate. Liwa yo pona ka yo korote. Ata mawa liwa yo koya. Ata esemo liwa koya ye. Oh liwa ye.
Honorable Serge Kayembe.
Ata boza na feti liwa yo koya.
Francis Kalombo solution.
Ata boza na matanga liwa yo koya.
President Williamson.
Ata boza na mawa liwa yo koya.
Papa Jerry Makitakana.
Maman Mombo. Maman elle est partie.
Jackie Watunga.
Maman Paulina Kimojo Kia Keye.
Washington et Bunchi.
Annie Bombo. Maman Keye.
Sandra Mwanza. Yasami Bikobi. Ngobi la Kipula. Guilay Oshad. Nous appartenons à Dieu. Et certes. Nous lui ferons retour. Robert Kaye, Bob Massamba, Simplice Aounou, Charlie Madia la Tigre, Pisco Prada, Tete Mabilama, Maître Boa, Ahmed Bakayoko, Eric Lema, Clépin Lemila, Trésor de Katon, Alex Mounaï, Kelor Kitenge. Maître Hakim Kabombo, Zuli Zulema.
Nous croyons que nous avons mis en place. Nous
na ba oyo ba kotonda koya ye mokolo akoya nani ayeba ye Etienne Mondele na Canada Kimba na njila nyoka mubio Kimba na njila ye nyoka mubio Shiko mawatu kisalu kudila gweno Daufuku kafwa nani kudile da
That last cut was, of course, Marilu System from the CD Pouvoir. We heard the song called Virus. Before that, Gibson Cardinal from his 2010 CD Diagnostic. We heard the song called Destin. Before that, by request, the full version of Doris Iloco, the song that we hear as our theme song here on Ambiance Congo, requested by Ronald in Rotterdam. Wanted to hear the whole version of Doris Iloco from King Kester M&A and Victoria Less and Dream Team, Dream Band from the CD Pas de Contact here on Ambiance Congo. Let's hear a... actually, let's just play some more music. Let's hear something now from a CD. I've never understood the picture on the back of this CD. We've got Ndombe Opitum, Lutumba Simaro, and Joski Kambakuta all sitting there in Tommy gear with their hands over their ears. It's like, wait a minute. You tell us don't listen to this album? It's a great album. The album's called Ingratitude from Bana Oke. The song we're going to hear is Crise de Confiance.
Quelquefois dans le parcours, le malheur est bon. Mais oyo yilinga baninga, ezali bonté, patience, éloge, na iridi ya monika.
Nano bakate one nantika nano bae, na bile la kate one nan na bile niye. Akoko maloba na libala makoso na kanase amura mpoma kelele eyo kana na bajote. Chéri a baby civi ki la tikanga na benda nzoto.
King Service Express, Jean-Marie Molato.
Motete na kumba bomwana lelo yo na bwakae. Libala bomwana lelo yo toka mwana. Nani apesanga rezo mokile konananga kala infraksionanga patience na kolimisa. Les fonds à bien pesangai. Soki azala kiata chakura mekona mongongo ya moto ya mesana koloba na moninga linga kaye. Moi aussi je t'aime.
Richard Mayamba, ingénieur na OCPT.
Oh ni Jenniye, nana zongi moka mama, pembeni na yore, ngai na zuye sikate, na mote mananga. Natondi ba mauvais souvenir na nazongi maboko papa. Nzambe asalanga na yo mpoto vanda libala te.
Linga la Jean Bruno, établissement Sigmaf na Brazzaville.
Kende mama, kende osala foli. Kende na maboko ya moto ya kiyo mokini. Nzela yoko kende, kota la simate. Oko ya kwa banga, elini na yo moko. Surtout kolota, kolota ndoto tempo kokoka kolimbola yango te. Nika mo baba no batika baba limbola
Mata na kati ya ATC. Gas contact JP Kassanda na kati ya Bruxelles. Ganda José na Ango, Mama na Jolie.
Pasi a bolingo, kisi se bolingo. Bako pesa kamele si la mota ya kamaka. Na komi kukufa na komo na yo na monoko. Ki yo futi facture ya patience na gaite. Ongi na zwa kilomi na salo na kanape. Na komi na mbeto e komi ya koluka. Susi ya fami, susi ya mbongo, susi ya bolingo. Nazali erete.
Suki na nga ya pembe. Ezali temo ya maemale kakati ya nga na yo. Maloba ya miso, mato ise motema. Miso na nga e mona nyoso na mokili. Kasi emoni mopepete. Kumisa kanga atana seya motema. Kolemba losambo tepo satana. Azali tina kati ya ndako ya nzambe.
Nzambe, nzambe. Ala, na komitunaka. Soki lifelo nanga ya mboyo. Na kutina kati ya bolingo boyo. Bikisa na imo Kristo na yo. Eske nazali kofuta nyongo ya mabebi bali basala kabasi. Eske kolinga ezali sinonime ya souffrance. Susi souffrance ya bolingo ya monika elelele.
Mwanga sa shak shakembo izanga.
Amiso yeba kakolula se erongi. Kasa koka komana mabe moto ya kolula te. Na yakande epai na yakolukande bolingo. Na bandinga kosa
Zambe, Zambe mokolo yoko bengangara Kuna, kuna na royom na ya basantu Ikelanga ata mongongo nanga ya pamba Bona ebisa sheri na linga kie na linga kaye na kolinga ye kaka Esi kanyansa na kosala ata na lilita jemiye Manda chante
Ipspo Yabana oke
Jenny lelo yotoka bwana o Nazano ya confiance bako kota kambala moko Bako samba kase eloko moko kombo confiance Jenny o Mama yole kisi Chéri oko kisi bile mbonyo soya mwasi ya mabe Abi de confiance zali loko la liwa Ata ole omeli na elobi ya koboma yo
Na ebisa kio na zali ndako Tonga fondasyon nga makasi Po lobi ebuka na tena mupepe ambula Lelo bambanda na nga iba kondane nga lisusu Infraction na ngai, patience na kolimbisa. Badoko tolo ya banganda basale linga ordonnance, kasi bakomikisi te.
Jenny lika mweko sala ngai pasie. Mokolo na koyoka yo zali konyo pama. Pasi ya la vie, oh bam pasi ya bobange. Nazala ka papa noko ya 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 vina yo. Lelo yo, crise de confiance et koti Bisenga senga na bobange bako ya Kopenga yondo kie Jenny Ata na bana upokola ya bande kuna yo Jenny Ndoki andombe
Ondi suzie na kongo sana yo Zala su na kongo sana yo Epa yo keie kota la simate Surtout kolota Kolotando to tempo yo koko kako limora yangote Kole la ya muta mute lembo sempo tina misoe
All right, that was Bana Oke from the CD Ingratitude. The name of the song that we heard off of that one was Crise de Confiance. You have been listening to Ambiance Congo here on WRIR 97.3 FM, Richmond. Let's hear a little something about another program that you can hear on WRIR.
Wake up every Saturday with Intertribal on WRIR-LP 97.3 FM. Intertribal features Native American artists, Native American music, traditional to contemporary, from 6 to 9 a.m. That's Intertribal, the original voice of the Americas, with Tall Feathers on WRIR-LP 97.3 FM and www.wrir.org.
We have a little bit of everything for everybody here on WRIR. Let's end up with a cut from Vata Mombasa and the orchestra Nyamu Nyamu from their LP Toujours Meilleur. Here is the song called Kateka. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence coming up next.
Mwana mama
Seki sanga moke mama na yoka mwanzoto
Na kitoko na yoloko la pembe anzo kukate kate
Eloko yo bolingo mama eponi ekolote
Biso baso bana ya Afrika ema kila moko
Yebi sangai
la verite na yo kateka
Soki mwe tengai na milenge la okateka
Kanamakila
Pesanga motema
kateka Pesanga motema
elele elele
kateka Tika ezombo ya mose
Laki sambo moto na yo
kateka Pesanga motema
Ombali alingi yo
kateka Tika ezombo ya mose Yeah.